yeah, man, jamba go go, let me jamba go.
Attention to the next man.
Black people, black people. We are full of people ourselves. We have to pay myself.
We have to be on
the road. $2.60. For my shit. I'm Baba.
Are you
say? Are you there?
Kampani ya tukinda mabwana.
Leo kama vile tuko bitch. Upepo mkali tunakula kush. Ugari mkubwa sama kiwa kiss.
Hatuwe tuto ipi tunapoishi.
Leo kama vile tuko bitch. Upepo mkali tunakula kush. Ugari mkubwa sama kiwa kiss. Hatuwe tuto ipi tunapoishi. Tunazita kuja kwa jesho na damu. Maumivu sapido goba hali ya sumu. Kishinda kukaza chako na pigia mbotomu. Shaka salo mwone natuwa ukomu. Mafazi kama yogo mgo mmoja yo. Nanya kama sana wana sinama kru. Miujiza so kitoto kama kereko. Naya lodisha madoka na mabongo. Nikipega yo. Wachina na bana puwa nikisema so. Cheki wana kutimua nyo shene yo. Niwe pepaka yampia nyo shene yo. Nyo shene yo. Nikipiga yo. Wachina na bana puwa nikisema so. Cheki wana kutimua nyo shene yo. Niwe pepaka yampia nyo shene yo. Nyo shene yo. Tupite ni jia gani kuri ya kushoto. Cheki wana kupotea wapata upepo. Na asalimu wanangu wapata kwa zari. Bibi mmesha pendeza chote kwenye pari. Nele posi funge choki na chakani wai. Waunosha funga rundo maishi ya kweli. Tusije kupiga buyo kuku zangai. Chesha ntumbwai, chesha ntumbwai. Bado nipo yanki mzazi. Nani washa chom kwenye maji. Kusu vinge chima ungaji. Maishi ya kweli nikipaji. Bado nipo yanki mzazi. Na mwaga manoti flow ya yu. Wana chokorea chene macho yu. Siwa bima nini mengi za avoto. Naishi kiti cha enze cha babo. Na mwaga manoti flow ya yu. Wana chokorea chene macho yu. Siwa bima nini mengi za avoto. Naishi kiti cha enze cha babo. Napiga vipenga kushoto siwaone. Siwaone, siwaone. Na angasa kuwatafuta masimene. Siwaone, siwaone. Napiga vipenga kushoto siwaone. Siwaone, siwaone. Na angasa kuwatafuta masimene. Siwaone, siwaone. Wamekuja kichwa kichwa cheki. Mobleki mobleki kichari. 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 Amia mwenye kumina mwenye miujiza.
Black people. I'm wanna go Isa. Answer me when I'm gonna you go and buy. I'm wanna go Tosha. Answer me when I'm gonna punk a lady. I'm a nigga. I'm a bitch of fuck you. Answer me when I'm gonna go. I don't go Sela. I don't do what it's done when I'm gonna kick a pony. I wanna go meet the chapa with me. This is Yaga.
Leo kama vile tuko bitch. Upepo mkali tunakula kush. Ugali mkubwa sama kiwa kiss. Hatuwe tinto ipi tunakuish. Leo kama vile tuko bitch. Upepo mkali tunakula kush. Ugali mkubwa sama kiwa kiss. Hatuwe tinto ipi tunakuish. Besi na gonga chias ila siku jekas. Mana kushalewa mbona na nasa kundiko. Sisulize kusubata si tunakula tukidele. Mbogo batipaya mbona tunaishi kama pere. Mana kupona umelewa mapema sana. Baisa mbona umelewa mapema sana. Chita mbona umelewa mapema sana. Mana kupona umelewa mapema sana. Kipolo mbona umelewa mapema sana. Natosha mbona umelewa mapema sana. Kibazi mbona umelewa mapema sana. Mwoni mbona umelewa mapema. Hiyo funa kumwesa, hiyo funa kupemesa. Hiyo funa midam. Black people. I'm on a cookie jump. I need you get back your cool skin. I'm back at your simple. I'm a cookie sana and a cook. I'm a cookie sana picking to get you cooked. I'm on a cookie jump. I'm selling you a little sale. I'm a cookie sana and a cookie good. I still am in a bar. I'm a cookie sana and a cookie chiama. I'm a cookie sana and a cookie pop for bitching you more. I'm a cookie sana and a cookie stop for cookie. I'm selling you supporting cookie. I'm a cookie sana and a cookie cook. I wanna go good, I don't do what it's done, I'm back up on paper. I was decided, I wanna go come to your boy. I'm sorry, I wanna go be boy. I don't do what it's done, I ain't kiss it up. I don't do what it's done, I wanna go be pop up.
Yeah, man, I'm back up on it, I'm back up.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.